ekele biri Chukwu ọma ikesiri mụ iwere onye nye si m ụlọ ọlụ akụ ọma inyere m ndụ nke inyere m ọ mara mma na-enye udo n'obi n'ihi onyinyo mma okike Chukwu na Chukwu mara mma
Chukwu mara mma,
ndụ inyere m, ekpere zara m.